Urwandiko rwandikiwe Abanyafilipi, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo na Timoteyo, abagaragu ba Kristo Yesu, turabaramukije mwebwe ntore z'Imana ziri muri Kristo Yesu zo mu mujyi wa Filipi,
hamwe n'abayobozi b'itorero ry'Imana n'abadiyakoni baryo.
Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Shimira Imana yanjye igihe cyose mbibutse, iteka iyo nsenze mbasabira mwese nezerewe, mbitewe n'uruhare mufite kimwe nanjye rwo kwamamaza ubutumwa bwiza kuva bigitangira kugeza n'ubu. Ndemeza ko Imana yatangiye uwo murimo mwiza muri mwe izawukora, ikawunonosora kugeza umunsi Kristo Yesu azaza. Sinabura kubagiraho mwese ibitekerezo nk'ibyo, kuko mbahoza ku mutima. Mwese mufite uruhare ku buntu Imana yangiriye, haba ubundi ku ngoyi cyangwa igihe nari ngifite uburenganzira bwo kurwanira ubutumwa bwiza ngo bushinge imizi muri mwe. Imana niyo ntanze w'umugabo ko mbakumbuye mwese mbitewe n'urukundo rwa Kristo Yesu rundimo. Kandi icyo mbasabira ni ukugira ngo urukundo rwanyu rusheho kugwira, ngo mumenye byose, musobanukirwe byose, kugira ngo mushobore gusuzuma ibintu mumenye ikirushije ibindi gutungana, bityo muzabe mudafite amakemwa cyangwa umugayo umunsi Kristo azaza, ahubwo muzabe mwareze imbuto z'ubutungane zihesha Imana ikuzo n'ishimwe mubikesha Yesu Kristo. Bavandimwe, ndashaka kubamenyesha ko ibyambayeho byatumye ubutumwa bwiza butera imbere, ku buryo abo mu ngoro y'umwami w'i Roma bose ndetse na rubanda rwose bamenye ko nafunzwe mporwa Kristo. Ikindi kandi, izi ngoyi zanjye zatumye abenshi mu bavandimwe bakomera kuri Nyagasani, maze barushaho kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Icyakora, bamwe batangaza ibyerekeye Kristo babitewe n'ishyari n'amakimbirane, ariko abandi babikora babikuye ku mutima. Abo babiterwa n'urukundo bazirikana ko nashinzwe kurwanira ubutumwa bwiza. Naho babandi batangaza ibya Kristo babiterwa no gushaka kwishyira imbere n'izindi mpamvu zitaboneye, bibwira ko binyongerera imibabaro yo kuba kunguye. Mbese bitwaye iki? Baba babiterwa n'urwitwazo cyangwa n'ukuri, uko biri kose Kristo aramamazwa. Ibyo biranshimisha kandi bizakomeza kunshimisha. Icyo nzi cyo ni uko bizamviramo agakiza, mbikesha amasengesho yanyu no gufashwa na Mwuka wa Yesu Kristo. Dore icyo mfitiye amatsiko kandi niringiye kuzabona, nta kizatuma nkorwa n'isoni. Ahubwo, ubu nk'uko bisanzwe, nzakomeza kuvuga nshize amanga, kugira ngo naho nabaho cyangwa napfa, imibereho yanjye iheshe Kristo ikuzo ryinshi. Ku bwanjye, kubaho ni Kristo, naho gupfa byambera inyungu. Nyamara, niba kubaho kwanjye kwatuma nkomeza gukora umurimo w'ingirakamaro, sinzi icyo nahitamo. Meze hagati nk'ururimi, kimwe cyo ndifuza gutabaruka ngo nibanire na Kristo, ndetse nicyo cyambera cyiza bihebuje. Nyamara mwebwe icyarushaho kubagirira akamaro nuko nagumya kubaho. Icyo nemeza kandi nzi neza nuko nzagumya kubaho no kubana namwe mwese, kugira ngo mutere imbere kandi mwishimire Kristo Yesu mwemeye, maze muri we ishema ryanyu risesuye kubera jyewe, kuko nzaba ngarutse muri mwe. Gusa mujye mukora ibikwiranye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ndamutse nje kubasura cyangwa ntaje, nzumve ko mukomeye muhuje umugambi, mushyize hamwe gushishikarira kwizera Kristo mubikesha ubutumwa bwiza. Ntimugaterwe ubwoba n'ababarwanya, nicyo kizabera abo bantu icyemezo kivuye ku Mana ko bazarimbuka, naho mwe kibabera icyemezo ko muzakizwa. Koko kandi, Imana yabagiriye ubuntu niyibaha gukorera Kristo atari ukumwemera gusa, ariko kandi inabaha kubabazwa ari we muhorwa. Iyo ntambara murwana niyo mwasanze ndwana, kandi nk'uko mwabyumvise na n'ubu ndacyayirwana.